Wagwan, wagwan, wagwan. Welcome to the African Excellence Show, the tip show, Seattle's top African comedy podcast, hosted by yours truly, East Africa's own Fresh Prince of Africa, Dubai Dennis Mumba, a.k.a. General Mutombo, a.k.a. Mr. Good Vibes, Mr. Vibes on Vibes. Yo, on this show, if you're new, welcome. Tunakupenda, karibu sana, karibu nyumbani. That means welcome home. On this show, we discuss trending topics. We related to pop culture, music, sports. What we feel like on that day, we bounce on it so long as it's positive and it moves the culture forward. I am based in Seattle, Washington, so habari zenu bana, mambo vipi watu wa Pacific Northwest. Shout out to everybody in Kenya as well. Happy new month to everybody. For those who don't know, the month of February, every year, is dedicated to Black History Month, honoring the work, the struggles of the African-Americans throughout U.S. history. They've been doing this for 53 years, and it marks a lot of things. Significantly, the first, it began as a Negro History Week. Then, you know, a lot of protests were happening. Black students protested for the Black History Month to be respected. The month also honors Abraham Lincoln and Frederick Douglass. You can find all these things in Google, tap in there. Just know about other cultures, and you know what I'm saying? It's historical for the demographic of people in this country who have been overlooked for some years. February is a new month, and I don't know about you guys, but I'm trying to walk into February with a new energy. January was sad, like a lot of those mass shootings, you know. Seattle Seahawks didn't make it to the playoffs, but shout out to Kansas City Chiefs. Chiefs got in there. My homes. Yeah, yeah. But also, we can't forget about the police killing of the young activist and many other mass shootings that have happened this year, the natural disasters. They call America the only country that has a combined multiple weather upsets and disasters. It's just been horrible, the volcanoes. So just sending love to everybody. February is a new month to be transcendent. February is time for us to open our eyes to everything that we have struggled to see out of fear or guilt. February is a month for us to open our heart to everything deserving of love, including ourselves. Let's give ourselves some softness and patience to water our intentions until something beautiful grows out of them. You know what I'm saying? February, let it be peaceful for all of us. Black History Month. So, you know, if you know a black poet, black artist, black restaurant, African restaurant, Caribbean DJ, black DJ, black creative, black hairdresser, black barbershop, black people in the bodegas, in the, like in the retail, anywhere you see black people, hospitals, if you see them in court, if you're out there and you need a lawyer, just show them love and just salute them, give them that black nod, just that little, yeah, I see you, see me. Okay, I see you, see me, see you, see me. Yes. Happy Black History Month. I'm going to put a mix today. Want to give a shout out to this DJ here. You know, I'm the king of underdog. So today I'm going to dedicate this to DJ Vintage. He's from Kenya, and this is the latest Kenyan East African hip-hop drill mix. More life to you. I got to go, man. You know, I'm hurting, you know. I'm at that age right now where I have to say my prayers before I rise out of the chair. I feel old. I feel like I'm at the age right now, like I take longer to pray. People will tell me, yo, pray for the food. And I'm like running the whole sermon on them, just saying grace to everything, and the food, the people, the furniture, the TV, the electricals. I'm officially the age where I'm thanking Jesus every time I sit down or wake up. I'm tired. I am tired. So it's past my bedtime. I'm going to drop this here for you tomorrow morning. Stay blessed. Stay positive. Just remember, follow us on social media. We're out there on the ground, the African Excellence Podcast. On TikTok, African Excellence Podcast. And remember, Tuesday, we drop in the first videos. Tuesday is the beginning of our video season 4, and I can't wait for you to see the guests on there. Send me questions of what you guys want to tap into, what you guys like listening to over here. As you can tell, I'm pretty excited. I got new equipment for the podcast, for the home studio, so the audio will be better from now on. On that note, more life to you, more blessings, stay positive. Until next time.
3K's Entertainment.
Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa. Kiki na gonga na ukifilu na roga hapa unaoshwa. Kill na kopa kuna snitch alekotwa juu ya kuropokwa. Team kwa moka tunapiga bizi ya ukora bora mboka. Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke. Sindo wale watoto wa korofi, the loudest kwa ploti. Kijana landlord ya uskindo ananulianga wapangaji Sony. Niko na 3-day notice, ati mindo wanejaza motive. Kia teka, pikwa coffin, kone kwangu bila kubisha hodi. Drilla mpaka kwa ngozi, looters kushinda wajozi. Ringa tu kuingia rodi, atulali ya luta kasogi. Utatoko majozi, tukishia upate una kitu kwa pori. Show majozi, sina doa, kipitia home, achane na John. Gava intaka kuni cross, jua TSU ajawi support law. Neighbody ati ana report, ajui Kenya ni ya corruption zone. Wise man kama Solomon, mambo ya moyo josi watu sos. Right man nimeyacha home, juni mzito ebun pigi phone. Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa. Kiki na gonga na ukifil unaroga hapa unaoshwa. Kill na kopa kuna snitch alekotwa juu ya kuropokwa. Team kwa moka tunapiga bizi ya ukora bora mboka. Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke. Mshow na bilani kuhaya silaha ndo staka badina require. Steps zangu za kijayant watu nili help ndo wanaleta defiance. Money maker bila ta advisors na shanga wanabonga nini backbiters. When you hate ndo manoko required wa mama wame pump ass na madiapers. Ati wako wapi? Where? Wanabonga nini? Ati wako, lakini nini? What? I play blind now, kiche fiti bila njiso. Fanya believe you, life pia ni siso. Mrembo napenda ni kifo, kifo, kifo. Uzo mini nani? Mkora, kwa gang na mwanamke na rumia mtu wake. Wivu kina nani, malizao suwa pora. Bet easy street must mean changamke. Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa. Kiki na gonga na ukifilu na roga hapa unaoshwa. Kill na kopa kuna snitch alekotwa juu ya kuropokwa. Team kwa moka tunapiga bizi ya ukora bora mboka. Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke.
Leo kuna agenda fulani nataka kuaddress tena sahi hadharani. Tena nimejipa kibali siki na umshenza nadhani ni utani. Mimi nimechukua usukani la karibu mgeni na ufuru kwa nyumbani. Natamani nikupe samahani la roi nakataa maana ni huu jamani. Kwanza nianze na nani na pia kuna jamaa mali ana madem fulani. Tena wana sura fani fani nimeona mwingine anafanana kama nyani. Nimekuja kuwakilisha chafu kama hizi mimi ndo nasafisha. Ubaya ndo narekebisha maana huku kwenye street nimetamatisha. Kutisha na tisha ga daily, kutisha na itisha ga baili. Mwemba malipata wa reli, mstari na usito wa train. Na hoda mepata yomeli, sani kusaila litufike Spain. Kijana kitupa kangeli, rudi usome tu hapa utafeli.
Johnny Kunoma
Tembeza
Mbusa pupa hapo takangwa buda.
Uja tembeza
Boki michama huru marui rui.
Tembeza
Utabakishwa na tukujui jui jui.
Uja tembeza
Johnny Kunoma
Tembeza
Mbusa pupa hapo takangwa buda.
Uja tembeza
Boki michama huru marui rui.
Tembeza
Utabakishwa na tukujui jui jui.
Uja tembeza. Ukianza kuhetu melegeza mimi siko hapa kwa ajili ya kupendeza. Najwa mnataka kanyongeza ila hamtaki kupongeza. Niko uwanjani na pepeta yule ako pale na mona na fegeta. Yani kuna mambo yanachekesha bado kuna watu wanakeketa. Tembeza mi wasifano wa kudekeza. Yeah, koleza tamu kisidi na ongeza. Brother kichoma na tembeza danyo kundani tabembeleza. Yule anakuja ki undercover kumi anakuja kupeleleza. Yeah, murder sumu ni kama ya chatu. Kondani siko kama watatu. Tamu ndo imekuwa chatu. Yoza kusiokaza sakafu. Takawe ni mtu wa watu. Bando sisema kesiri za baku. Dendeni mseme udaku. Tembeza imekukua watu.
Johnny Kunoma
Tembeza
Mbusa pupa hapo takangwa buda.
Uja tembeza
Boki mijama huru marui rui.
Tembeza
Utabakishwa na tukujui jui jui.
Uja tembeza
Johnny Kunoma
Tembeza
Mbusa pupa hapo takangwa buda.
Uja tembeza. Na vita chesi tataka na jua itakuwa raisi. Koza bibizi talking to myself baro matrabos ni kami ni cheese. That's my tani, that's my tani. Nimefanya kitu sana, that's my vani. Labda shande, labda shande. Nafanya bakasi kutu.
kaburi ni nilala till last my tani, last my tani. Nimefanya kitu sana last my vani, labda shande, labda shande. Nafanya baka siku kaburi ni nilale, last my tani. Nimefanya kitu sana last my vani, labda shande, labda shande. Nafanya baka siku kaburi ni nilale till last my tani, last my tani. Nimefanya kitu sana last my vani, labda shande, labda shande. Nafanya baka siku kaburi ni nilale,
last my vani. Niko naitoka, nataka kulilisha. Lazima mchanjo, muku kwa ratili chiki veleto wapima. Huku ni masanse daily, mina shiko bro, ndoto yesi jipa. Natuka ni watoke, kijana machachari, nataka kuwa isa. Chiki niko OC daily, na niko na misho, nataka kumaliza. Huku niku little bro, akunanga do, na bado tunaivisha. Johnson mikamilishio lada, na niko na mashaito mushinda kwa kanisa. Huku ni magwangi zone, kando na mahedo, nchaki tukipenya. Barake meshukari na tempo, nataka mini sake, nisiwaite seka. Bado nisiwaite veva, vile nimesafa ni kama mama na mimba. Wali nimetoka deli ni shada na kinda. Vile muidu mbaka kwa kaburi kuisha. Ata unisu bado jono na kwa misa. Lazima ivane.
Asa trouble with the OG, but I just a lot of the pressure, don't excuse the big bro. I can show niggas on me, but me kufanya ife kama mali bro. Na ato ya wakutoshi, na ini chance kwa kwenye show these things goes. So me nazoza kama bombi, na lazima Kenya mzime juwe this. I be giving the pressure ni every villain, na tema baka marapa na sema they can't stand it. Na randa nipe mpeta jubila taka kutesa na kipawa ni mepewa they can't grab it. And I be napi magema mna kila siku na kesha na mistari na pepeta it's outstanding. Na kauna lalo ta wake up niko mamna na dadenga wakati awa na cheza I'm outlining. Meaning Zazi say this not the old me. No one has skills of it to show the throne me. Marapa wengi wabigi wanani copy, taking my cafe and pretending like they own it. Wana danganya mafas vile ni machopi, but I'm watching clearly I'm never go show em. Wanajifanya nika wako na matiti, they didn't see what's coming it. I had a tool level like a so angry when he told me that I couldn't make him a track. So work at the gate, mika moku padona nika mbi wakuna. Siku nitakuja kuputin work na nisi back. Nikipiga naga vita mi wanapiga na nika mana mada jukutoka ni wemto immunities. No mana waki ni paya bigo na kuwaga juwa meblanda jukuna. Siku nitawai kujimes. Ati last my dane, last my dane. Imefanya kitu sana last my bane. Labda shande, labda shande. Nafanya mbaka siku kaburi nini lale. Ati last my dane, last my dane. Nimefanya kitu sana last my bane. Labda shande, labda shande. Nafanya mbaka siku kaburi nini lale. Last my dane. Nimefanya kitu sana last my bane.
Niko kwa streets na mamita. Tuko lit na pianika. Tumeka mnaimi. Niko na business afisha. Izo beef muna chachisha. Nika sheshe. So punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
DJ Lee Dates.
Punguza kasheshe. Punguza kasheshe. Kasheshe. Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe. Beat na gonga prop in the back na unguza madebe. Paskafi bado niko inje ni nasumbuka na njeve. Teje nilisa okeja na juwa wife asha chunguza ma message. Rat race teke teke niko on toes teke navigate. Mini gangster we bado nangoja ama bitch wa kuvalidate. ISIS leader venye zima beat na sitaminate. Convict ya juwaje nilikuwa inda visibili isi story mwezi karilate. No wanda siya tufanani ata kidogo. Opuondo bonga shonde wene vile minda kuchapa kisogo. Uliza kayole gade mini rasta ni bobo. Mini hustla ka Nairobi hoko. Nipate WhatsApp ni kichat na kaboko. Miaka ni date na budako na nite fade. Rada ni chafu wapu kikambana kuchape. Tukienda kutiko gade minda kuitia kate. Angalia mbulu uniambie ni ya kina nani wameshikilia maki.
Niko kwa streets na mamita. Tuko lit na pianika. Tumekam na rende. Niko na business afisha. Izo beef muna chachisha. Nika sheshe. So punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza
kasheshe.
Punguza
kasheshe.
Pull up na benzo, pull up na benzo, huh? Kwa strokando. Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, pull up na benzo, huh? Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, pull up na benzo, huh?
3K's Entertainment.
Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, pull up na benzo, huh? Of course they can. Nina bimi mejaza foreign marijuana. Mindo le denge mgenje. Na seti njaga na manjege. Hata kawoko kinenge. Situei ganju kwa kibenje. Undercover na kamenje. Bala clavo paka stenje. Kiji 3, P3. Jufala lito kwa gatenje. Na rende. Na dai kwa moka kanansens. Mandai moroto finances. Na bai mogonda na asset. Ndo ni tise godamas kwa mashonet. Kaploti Obama na operate. Saini mesmama silipi rent. Na venya nafanya ni different. washa net hotspot na nyonya njwanga na masort rot washa get joto na chara sabaki mangoto tuna hot box more smoke itabidi tufunga yo drop top fuck it fuck it ukileto falio shingo na chop chop dai kunchota na kuweka gamchele na giri na piga gakotko kapako wa coach usponi kanja na tuwaga zoko iliko soko by force mi mdogo tija pataga di bobo usiku sako kama dodge na badu tapata dmi kama digolo pull up a benzo pull up a benzo supposed to turn Nina bimi mejaza foreign marijuana Pull up na benzo, pull up na benzo, of course they can Pull up Nina bimi mejaza foreign marijuana pull up na benzo, of course they can Nina bimi mejaza foreign marijuana pull up na benzo, of course they can Nina bimi mejaza foreign marijuana
Pull up na benzo, pull up na benzo Na si KDD Number plate MRIG Nikiwasha full like my LED Yes of course I'm my enemy What the F are you telling me? Strawberry na cherry please Life so soft run you party me Heat track ni fire and cold M-Bright edge na die na coat Niko life of blings Na kaime ni bamba yo wire na cop No tint I'm in a black top Benz But B and I hop in a Benz And a dike is fifth and a dike is fifth Na na he joint ni arrest BBS au skin do rims Metoka car wash na nihon na hood Na cruising Na bima, na cruzi, na bima, nejeza foreign marijuana BBS au skin do dreams, imetoka car wash na nihon na hoot Na cruzi, na bima, na cruzi, na bima, nejeza foreign marijuana
pull up na benzo, of course they turn Nina bimi, mejeza foreign marijuana pull up na benzo, of course they turn Nina bimi, mejeza foreign marijuana pull up na benzo, of course they turn Nina bimi, mejeza foreign marijuana Pull up the Benz.
Yo, feel come na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To mock and short. Nikilala macha maisha yangu. Kwa mikono ya God. Madem kumbuki ya when I'm gone. Mwendele ku play our songs. Legend na M right do what's wrong. Feel come na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To mock and short. Nikilala macha maisha yangu. Kwa mikono ya God
DJ Vintage
Gone Mwendele ku play our songs Legend na M right do what's wrong Sasa na jiba watch niki pull up na ki rifle So sati na dhanti na fumble Watu wawo na tiki community kama ma idol Wanatupenda jute na ndo viral Niliko kwa mood mbaya nika seti kishash Nika kwa idol Kwa ground mambo ni nare Maboy wanafua reform Lakini wata reform maja na shajwe ganji Toka na ndom Niko safe niko fit is his own Bezi nisho venye when I'm wrong Kama ni chambogi, I'm sure niko na watu strong Hizi shiz natako kwa mpole man Yo, ama utapangwa Pressure kwa siki na mgun Huko east, ama tamangwa Pereka huko kithani Tajali, hau talambwa Mkono zime try to be set and try Ata ganda Tulka mna dream ya kutoka kwa block Ya need to get rich To mock and short Nikilala macha maisha yangu Kwa mikono ya God Adem kumbuki ya when I'm gone Mwendele ku play our songs Legend na M right do what's wrong Tulka mna dream ya kutoka kwa block Ya need to get rich To mock and short Nikilala macha maisha yangu Kwa mikono ya God Adem kumbuki ya when I'm
Avoid those people Wenye kusaidia hawezi kujenga Avoid those people Juzi nilikula moro distance waka hepa Avoid those people Avoid them Cold Nairobi still na Rowesa Avoid those people Life ni bure survival lazima Avoid those people Wenye kusaidia hawezi kujenga Avoid those people Juzi nilikula moro distance waka hepa Avoid those people Avoid them Cold Nairobi still na Rowesa People Life ni bure survival lazima
You again?
Avoid those people Wenye kusaidia hawezi kujenga Avoid those people Juzi nilikula moro distance waka hepa Avoid those people Avoid them Cold Nairobi still na Rowesa Avoid those people Life ni bure survival lazima Avoid those people Wenye kusaidia hawezi kujenga Avoid those people Juzi nilikula moro distance waka hepa Avoid those people Avoid them Cold Nairobi still na Rowesa Avoid those people Life ni bure survival lazima Kuna msia luza pena juali pura Tunauza nyama ya paka kwa mtura Nezi uza mimi na bena Do tunapurura Ati ni aje dosh na roll na manzi na nichura Ni aje na ni dosh Tunge mpiga picha but alificha sura Ndani ya poto nilifall Na nijua chingri Oko wapi ni kuna ndenga na sidi kuara fuck it Nilifall in love na nigri Usoi toka mbeshchege hiyo ni swara Avoid those people Nilijam sansi ya kahepa Avoid those people Adam nige kwa maderi but hangependa
Avoid those people, I'm cold in Nairobi, still na Rowesa. Avoid those people, kuna madhani ya mwekoti ya kibeti, but angini tatheki.
Kuliko unasema nini brade, tumemwoket kuku blaze blaze.
Na sweetie zine runda na be, peremende zita kurunda re.
Saizo kani kwa macho nyanya, litrai kunishika time ya Obama. Jump on them uko Obama, walichifanya wana kula nyama.
Naibia Paul kuliko apita kwa show vile kamare imeshika. Au ni wakuland, walipotea tangu zile enzi za green card. Riomo ni dead man na natembea, kotko aligongewa. Last mile by execution, huh? Aliponea. Drunken master kimunga sway, motherfucker from yesterday. Bada Silas Madrid mucha pambaka na nitabe. Anadai union na beza jai juanga mini mnyama bed. Si utoka siaka mzee wakule vumbi siat fiki bay. Quality shook in factus kujo kuna idea scout toy to kiss. Drinking kuna sisi waze alafu kuna omarukis. Yo dubi si watu two pinkies kuna ukame si watu shtuki. Jiji nyuma hizo building dead amekuona kapata shugli. Model shukwa kamoket adi backbench kutunusa vidole. Si washa maforen every morning tukiendanga kole. Nikiwa madrugs me keep it simple bo wezi pata vaska ujalipa dipo. Pirate ulimtoka iPhone tukamwacha zero bila ta earphone.
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance waka hepa. Avoid those people, avoid them, call Nairobi still na Rowesa. Avoid those people, life ni bure survival lazima. Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance waka hepa. Avoid those people, avoid them, call Nairobi still na Rowesa. Avoid those people, life ni bure survival lazima.
Ushaibu analyze kinu kapata extra pressure jurende ni ronga. Mrazi aliingia box ni mponeo mali na vile nimekonda. Mtani ni genje, kopro na geri, wana different slogan. Slim alibambo, belly nitoka, na boya katoka. Tuesday morning, nishawasha kishada, ndo munga napiga. Asha ningisha orosho, bag ni thao, safa na shinda mbona chafuliza. Mina mastana ni hotbox, msela lithani ni meba kumi ni probox. Tunatingisha bali na chrome, kihantax, eh, sunajua hii ni fomo. Rende nilisikia kuna msana tisha, juu wakati mempita. Lakini nasikia masocialite mboka kiisha, survival lazima. Nilikula mali ya njoro, jujnjora lipiga makali ya kazima. Nimpiga kiswele ya mtamu, mbora meru na sote alikiba. Buti ni preacher, goda kibongo na juu utaskiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, sharp mifika. Buti ni preacher, goda kibongo na juu utaskiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, sharp mifika.
Kwa majina ni Papa Fadela, warazi wa ustukani aje nilipenya. Nikikafunga leo na sepa, ambia wa soro wa mgonji December. Mini miracle baby, nasema mokoro wa mia, lishika mimba kwa kesha. Kuna msela lijifanya sela, kashika stoki yote katinga thewera. Kuna shugli eta kagi mbogi, bado kifu waibishagi hodi. Nilichokaga na window shopping, squeeze wanalipa ni wavalia the clothing. Nikapianga kana nchoma lips, weziro na sisi Julie trip. Wezi guangi buda weni bitch, kompeni kompe na kompeni stiff. Breakfast in bed na nikona side chick, raboni na stew inakari. Heni na kukju weekendi ni shwari, shati Versace na imepigwa pasi. Tangu enzi za day kia nilikuwa natoka wato ima bano. Walishindwa kunihandle kasufuri ya moto, you know the boy been stubborn. Avoid mafalo mejaa, ujinga ni ugonjwa kupona ni struggle. Nikipula plazimu uta notice, mi wonekana cut wall in purple. Na hii dunia ina mambo, nikisota na kinda kid ni ngambo. Niko na TK bado top 3 kama jezi ya Carlos.
Miu roll incognito, jicho nyanya mfuko nzito. Madigaga azambao jumiwa na avoid some people. Unafaa kujitunga wadingo na makago wanga za imbo. Makarao watapiga na pingo na dubis na machingu. Nairobi hii kudiambo kwa traffic tinga mawindo. Kula rada tafuna rido ama utameza maride. Promoter junkie mwenye show, make sure amekudunga kadipo. Ati concert bila malipo, na avoid your risto. Unafaa kwa avoid those people, watakwekea mchele kwa disco. Watakuingia mbosho ukisha chemsha, unafungwa chipo. Yule boy wa snitch, nasikia yeu ndonyo info. Anajua na mafaivo ndio kwa maana yeu tembeyanga na pisto. Oh, leo staki matembo, niko maji kushinda migingo. Itabidi ni anze kudetox, yani kupunguza stingo. Waba imenifika shingo, ndio kwa maana niko indoors. Natembeya mtani kitikto.
Avoid those people,
avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance waka hepa. Avoid those people, avoid them, call Nairobi still na Rowesa. Avoid those people, life ni bure survival lazima. Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance waka hepa. Avoid those people, avoid them, call Nairobi still na Rowesa. Avoid those people, life ni bure survival lazima.
Avoid those people, vijana kasisi yo mama tuti kituona
utu. 5-4 adi overseas, so fly like a 23. Trapstar na ma Nike kicks, have time my less can trip. Drip saucy, uneza deep, noki step on, uneza bleep. Drip saucy, uneza deep, 5-4 with the coolest kids. Kenya at the overseas. So fly like a 23. Trap stand on my Nike kicks. I'll stab my left country. Drip saucy, uneza deep. Look a step on, uneza bleed. Drip saucy, uneza deep. Look a step on, uneza bleed. On top car, kifu nikuwa chupa, nafanya mna breeze. Naingia chupa, b-boy uno, mpenda magunga. Neza kuchoma, kaka skuka, ucheze na moto. Nezongua, nezongua. Sijipige kifua, yo. Neza kuinua, chenye na figure ni figures. Design Johnny, target teacher. Hood famous, wana day to my picture. Best up abako, a day clip a feature. Najui bila yetu, nasikika, na twizy. Stop a day to make my meter. Double cup lini, na sip 2 liter. Nikichoma maliva, babi mini trapper. Google itakonyesha jo mini rapper. Na kasi doko liyako imata. Hapa kwa maji hapa siko marapa. Kwezi brick na smoke na...
DJ Vintage.
Unabongo na shit, unabongo na shit. 5A with the coolest kids. 5-4 are the overseas. So fly like a 23. Trap star na my Nike kicks. I've tied my legs for trip. Drip saucy, uneza deep. Knock a step on, uneza bleed. Drip saucy, uneza deep. 5A with the coolest kids. Kenya are the overseas. So fly like a 23. Trap star na my Nike kicks. I've tied my legs for trip. Drip saucy, uneza deep. Knock a step on, uneza bleed. Drip saucy, uneza deep. Knock a step on, uneza bleed.
Ayo yo homie, I'm M-Right if you don't know me. I give thanks, I keep my soul. I'm a
dude from Urba, as a book at a lot of mask. Sahabi, they call him Kimo. From day one, I'm a kong, I'm simple. Alishikwa kakatu wa shingo, torturing sweet hot soul water. Alizid na hatso broken, R.I.P. they call him Kimo. Masoom, a dude from Urba, as a book at a lot of mask. Sahabi, they call him Kimo. From day one, I'm a kong, I'm simple. Alishikwa kakatu wa shingo, torturing sweet hot soul water. Alizid na hatso broken, R.I.P. they call him Kimo. With the chemo, hatuwezi bonga emo. Alimadu wa shing na demo. Akanyukua pana fimbo. Na blood ina flow so wavy. Like red sea ilikuanga heavy. Lonely in his own casket. Na midnight inakuanga scary. Omni has none be tepki. Osman alikam na daga. With no time akakatua haga. Walwelep na faraun. Kasaru kalbi wakadu chemo. Walwelep na faraun. Kasaru kalbi wakadu chemo. Half peace to the mid next life. Mazum my doof in ghurba. Azabu katolu in mask. Sahbi they call him Kimo. From day one na mekwanga msimpo. Alishikwa kakatu wa shingo. Torturing sweet hot soul water. Alizid na hat so broken. R.I.P. they call him Kimo. Mazum my doof in ghurba. Azabu katolu in mask. Sahbi they call him Kimo. From day one na mekwanga msimpo. Alishikwa kakatu wa shingo. Torturing sweet hot soul water. Alizid na hat so broken. R.I.P. they call him Kimo.
Tunasema R.I.P. to Kimo. Alishikwa kakatu wa neck. Time in a pass. Roll it. Alishikwa kakatwa neck, alikuwa na dreams basa yako dead. Alishikuwa kakatwa, alikuwa na dreams basa yako dead. Plus 2-0 yondo digit, idumano alisema alikuwa Egypt. Ini set out skin, I feel it. Longer days and shorter nights, kama do house cute, nasikia kwa kili. So no one is perfect bro, kila youth ni msini. Kila mbi anatrace your budget, ndo aweze kupay your billy.
Mazum my doof in ghurba, azabu katolua in mask. Sahbi they call him Kimo. From day one na mekwanga msimpo. Alishikwa kakatu wa shingo. Torturing sweet hot soul water. Alizid na hat so broken. R.I.P. they call him Kimo. Mazum my doof in ghurba, azabu katolua in mask. Sahbi they call him Kimo. From day one na mekwanga msimpo. Alishikwa kakatu wa shingo. Torturing sweet hot soul water.
Pendi za form kwani Jimoro alishikwa na mali mtana kirambo sanga uko flani. Chala ilishak sama dream ya nani. Kumbi wangasa likuwa shanseti. Boy alishindo ni gani. No mano wezi pata mnangyo sa nita kwa njokabi. Story za nyoka na stagi. Nasianga squeeze vijana meshika na shindo ameshikia wapi. Minaliza tu marangapi. Kuminge stage kangusha mabati. Yes too many fish in the sea. Nisa kuna shark na kuna tilapia. Kuna wenye ukulaga viviti vipaya. Na kuna wenye ukulaga mafi eh. Niko idha eh. Vili takuji na wasi eh. Asha na mbaga ni soft eh. Nika mombe aga reverse eh. Okay, what? Drop it like baby, I slow. Akane mbaga ni soft, ay. Nika mbaga reverse. Niko idha, ay. Vili takuji na wasi, ay. Ashane mbaga ni soft, ay. Nika mbaga reverse, ay, ay. Okay, what? Drop it like baby, I slow. Akane mbaga ni soft, ay. Nika mbaga reverse.
Kuna sosla ni mtani ya nagari lakini yu daddy mamboch. Hata na shindo ni aja I thought. Tukiwa na ganji maskin bi uflok. So mi na wolfaki upiganga shao mangware kichak. Tuko ndani ya pa. Mwini wa safi na chazanga chafu. So ni nanguna wawili wa tatu. Shino na tafu. Maskani na kunyonga puji ya njoti. Mili kunyamba kusema kwa ploti. Nita ni baba jugeri ni foti. Hata joja beki shika si jochi. Fika kahawa ukule makofu. Kiza baridi joshika kikoti.
Njana mikali utakula maswaki chini.
Niko idha hey. Vili takuji na wasi hey. Asha na mbaga ni soft hey. Nika mwambaga reverse hey. Ok
kupewa.
Tunabana mambre na kazigi. I just do you me pig a tiki. I keep it to 100 and figure to 50. Send them shots, tunapula na big. Nisi ligi, mafeza kiuliza. Nisi digi, nisi mouse, nisi miki. Boy I get paid na hii mziki. Tunabana mambre na kama ziggy. I just do you me pig a tiki. I keep it to 100 and figure to 50. Send them shots, tunapula na bleaky. I ain't social, nisi ligi, mafeza kiuliza. Nisi digi, nisi mouse, nisi miki. Boy I get paid na hii mziki. 254 sindo real deal rappers. Hottest on the big deal rappers. Super kama MC Marcus. Mbogi uski, Johnny Duffer show. Ukitry uski uta colors. Road dog na mziki na balance. Bad boy wana dice na mana. Sabonga na banga, sabonga na jealous. Shank yangu iko mfukoni. Na mre shock wana die kudaga. Koi beat neza kilama rapper. But just die kuchajwa for murder. Na kumbuka last time blena libonga. Alikangwa, nakumbuka last time blena libonga. Alikangwa, tunabana mamblena kazigi. I just do you me pig a tiki. I keep it to 100 and figure to 50. Send them shots, tunapula na big. I ain't social, missy leaky, my feds are kiliza. Missy diggy, missy mouse, missy miki. Boy I get paid na, him ziki. Tunabana mamblena kama ziggy. I just do you me pig a tiki. I keep it to 100 and figure to 50. Send them shots, tunapula na bleaky. I ain't social, missy leaky, my feds are kiliza. Missy diggy, missy mouse, missy miki. Boy I get paid na.
Monday to Monday, no do socks, no joke. The mission, she a pepper cup every season. Yeah. Rock and drop to the wow. Emmy bingo. Yeah. So we get in a good condition. Deep me a chain, wow. Bad condition.
Hizo stories za 5 star food serve ya mara 7. Yo jalo medonga ni mbaya. Kwani yo mali ya ulaya urapa na same experience. Studio mengi ya mara 7. Kijana wa pampa sadika hana kunyanga Starbucks. Nijifanya na kati wa marabu. Kume mime kujisha wa alikuja kwa gameri ala medonga tijizi ya baka. Kuna time li dead dema likuwa na zitoka. Time likuwa nga na chizi. Ngeosa likuwa na zirusha vibaya. Wanasema ti michi bukizi. Bile yo story ya kibanchi. Amna kuchifanya kami yo piti na nyoka vibaye. Alisema na kinanga kilo na kumbo yo buwa na kiwanda. Then after yo make up mepaka na jeo beo na kanga dimanga. Oh wow wow ay. Wow 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 ay. Wow 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 polish sana. Oh wow wow bana dimanga. Oh wow 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 ay. Wow 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 polish sana. Oh wow wow yeah yeah. Nipigio mwaka na bado merudi na bado mindo ni tombozi. Aldai nipigio paka kwa parking kaini Lilian Moody. Unadai nimeko kwa kashado na wendo bado Lilianga kivuli. Alishanza kubonga vibaya na kupigio mbata. Ah stupid. Kudate game lami ni hard unge sali kama ni scooty. Adai ni kule mayai na pigo the juice na horse ubuli juu. Ana fitness channel alianza juzi. Ana thickness daktari li mjenga vizuri. Wow 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 hey. Wow wow wow.
Minister, KJB, and per head, no brainer. Tell yaki anampa stress, and a tet turning brainer. Babi kila sana ni cheki anapria na go on a knees. And a deku hang na team, and a deku hang ju gang in a win. Ju minister, KJB, and per head, no brainer. Tell yaki anampa stress, and a tet turning brainer. Babi kila sana ni cheki anapria na go on a knees. And a deku hang na team, and a deku hang ju gang in a win. Babi lakini anateko na chrome. Hama hoes kwa DM wame chrome. Ask my ex I'm toxic kezi ni acha jahi bone. Ask my ex I'm toxic kezi ni acha jahi bone. Yo 24-7 studio na rap. Bitches keep blowing my DM from AM to PM. Sometimes you mark like I didn't see him. Wananipenda juu ya fame. Najua these souls don't love me. Nenda super greasy mode. Nima red kama Bukati. Jumi ni star KJB and per head no brainer. Tell yaki anampa stress. Ana tet turning brainer. Babi kila sana ni cheki anapria na go on a knees. Ana deku hang na team. Ana deku hang ju
street imeja jangili. Pig your left ay. Guna mejaza wino hadi kwa neck ay. Food kwa cage ya trapping mini kwa fed. Trap to do ambie neba lick the feds. Luku lipiga leaning toka kwa bed. Roho chafu squeeze kuka na scent. Mlichachisha mwaka mwaka mpia mko dead. Fanya vile mtafanya juni sharp over the rest. Marapo lisema na buzz ni kwa pen. Social distance hadi WhatsApp cruise me nili left. Aje nisikize fall altoa intelligence kwa net. 10 million in views na bado ngadia kwa death. Ndoli metoka ulaya, shuri ni French. Belt ni dosh kabana, chick yo flex. Vile na change my lane kwa KVX. Shuri kwa nyuma ni denga, anakam na KVX.
Nimechoka kubonga na vile wasela napenda pretense. Mali ni safi, shida ni mbone na droga stench. Since you're hardly bothered, no then hakuna gaji ya kutense. Mbaka masmana inge kwa kija na need to your fence. Street imeja jangili, pick your left. Guna mejaza wino, hadi kwa neck. Food kwa kija, trapping, mini kofet. Trap to do ambie neighbor, lift the feds. Luku lipiga leaning, toka kwa bed. Roho chafu, squeeze you kwa kana scent. Mlichachisha mwaka, mwaka mpya mko dead. Fanya vile mtafanya, jumi strap of father. Rest, kwa mini mode, nani kuambia mina kugana answers. Cheki umdia na bonga, kizuza na mtumia walacha kwa hunters. Ni buti malaya, musema ukweli, sijaitwa liar. Ukweli mudi nyanga mother, wakijena flani nitaka anchor. Usicheza na sauce, fina mejeza matofe kwa fanta. Usicheza na boss, buru utapati yosalo japata. Ulichukua loss, se una winners generally anza. Mambango na tafta shume, tangu ni toilet steadily anza. Okay ahead, perfect timing, blena li.
Salam alaikum. My peace be upon you. It's cartoon. Nana break it down.
Ay, ya tulem. Bono na chit ni kai kitu siosem. Bono na chit ni kami simendem. Bonona cheat nika jwe nikona fame. Siku kuzwa na mamangu, kani do nikona zangu. Siyazi shinda na managu. Ujinga ni kudhani nimejamu. Ole uliza ni miukamu. Ujaijua all men askam. Guy madam, know your worth. We ni baby girl. Get the fuck up and pack the shit. Then let's get lit, there's no more begging. It's a stupid ass lambistic shit. To men who probably cheat. Stupid ass lambistic shit to men who probably cheat.
Bonona cheat. Bonona cheat. Bonona cheat. Bonona cheat. Bonona cheat.
Sisi chacha sija kule kuna haya. Hizi ndo dance blues kwa zibara. Mahuligan
wame kama mbibu wala.
Kichamba ya nime kam na makaya. Wala isezi chacha sija kule kuna haya. Hizi ndo time soup blues kwa zibara. Mahuligan wame choma ndo mako haya. Hachi na mabang, bang, bang. Tunasichi na mabang. Eliot na mabang, bang, bang. Tunasichi na mabang.
Nifanya kwanza critical. Napenda uski, kwanza visitors. Nikiwa kwanza ile gwete digital. Maskini sakipata, mataka ndiyo mbwata. Dona kula kuku, alafu nkule bata. Nistata, na njugu alafu ngetie kashata. Nenonyesha neza taka tupate mapacha.
Kichamba ya nime kam na makaya. Wala isezi chocha sije full up na haya. Izi ndo time su cruise kwa zibara. Mahuligan nome choma ndo mako haya. Hachi na mapeng, peng, peng. Tunasichi na mapeng. Eliot na mabang, bang, bang. Tunasichi na mabang, yeah. Check it, 2010 over 10, nuki round off. Bishta kwa nigote, mini time bomb. Siju kata nipe, nipak kando. Wale na walete, waache mambo. Yellow, mkamba membe na napenda melon. Willow, Smith, hini movie, hini horror. Willow, game sazidai, niza yolo. My payroll, nilifanyule dema baki holo. Kichamba ya nime kam na makaya. Wala isezi chocha sije full up na haya. Izi ndo time soup cruise kwa zifara. Mahuligan wame choma ndo mwako haya. Hachi na mabang, bang, bang. Tunasichi na mabang. Eliot na mabang, bang, bang. Tunasichi na mabang.
Ako kando badu nataka somebody. Shuffle kadi adi nambu somebody.
Wala ni Friday.
Hivi ndo naingia kusababisha. Mwendo aste aste kuwatisha. Kapesa kana niangaisha. Waita nilete ili ya kawaida. Na leo nimepiga lukufisa. Leo kila picha nalipisha. Leo siezi choma kitire kwa nini. Nimejibebea ndani ya kichwa.
Nikiingia manzi ya kukwisha, nikimwambia nakosanisha, alafu nakutoanisha. Bouncer toa uyu muri amelalisha.
Polisi,
Lesson mfu pana kichwa tu. Hey, kichwa tu. Ati deep kama waiter. Hey, in kichwa tu. Hey, kichwa tu.
Doja mi, inani doja mi. Magoli ya nafunga na mwita koja mi. Fisi, fisi, boja mi. Nataka ni galie na penda sofa mi. Kita inasonga naitaji kujachilia. Na nona nkoko mbali unaitaji kukaribia. Naibata kura uitajiki kuilipia. Malini safi na harufu inanukia. Onche kirangi tunaficha tu kwenye kuona. Na morio glani anagisha tunazichuomo. Wajazimo zewai koruona. Na morio ilimshika kaseti na kapuona. Go down the thing, jumini peng ting. Nataka fingo gani je unataka tai ting. Na tunendana this is kinda my thing. Check your WhatsApp, I've been in my drop in.
Ina go down the thing, super ni peng ting. Unapunga mali safi yonkwela vile una swing. Kuja nyuki kula za bada kustim. Mecheck your WhatsApp na kuja ni mejipin.
Mtoto nyama kila dress mfupa na kichwa tu. Hey, kichwa tu. Ati deep kama waiter. Hey, in kichwa tu. Hey, kichwa tu.
Minapenda stamina, anataka mahinya. Yose manyama so nyama kanyama nyakima. Amitoka umuina, anataka itina. Akinipa vitu kundanya nazama kwa kina.
Naigunga dakika, kasukisha pita. Super na bakita, kagumzu kena chatisha. Stingo za Jackie Chan, chizi na pokita. Hamna kubakisha, sembe mloya na safisha.
Go down the thing, jumini peng ting. Nataka stingo gani, je unataka tai ching. Na tunendana, this is kinda my thing. Check your WhatsApp, saivi nime drop.
Kaleka
dance, cheki kaleka dance. Kwanza kiwa kijaba, ndo napewa kichance. Low but sure, no kizitoko na relax. Rusha mikono juni kama hujui kudance. Toa kofia na mkono kulia pa. Panguza kiharabas, notoe kijasho. Moonlight love kwa jua na mpango wa kando. Ndo kisenda maithana madhano.
Hey, mami ondoko, mami sipoko. Kakuna njoti, tunachana na popcorn. Ongeza flow na dojo, tumedonjo. Alisema ni first time, but yo ni uongo. Sikie nyeji huyo dem ni mwitu. See through ni liacha chuo ni peti pitu. Bitu dani ya msitu iko na jitu. Please tu nime mada hariwa shokitu.
Mamiyo mio 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 ndoko. Mamiyo 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 ndoko. Mamiyo mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamiyo mio 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 ndoko. Mamiyo 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 ndoko. Mamiyo mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto.
Ndani miss niki left. Sae na kuchase. I mean what I meant. Ukida kiss na kulet. Kwanza chani mix psychology in reverse. Niache kuonyesha value kwa mali na demand. Bado mi kwa vani niki jam. Natumia username gani Instagram. Nina memes funny na deni kutag. Sazote nono na kani koko sana.
Bono una jam. Ama ni vilu pendi joke. Bono una jam.
Bona sasa.
Bono una bonda na na joke. Super kwendu pendi joke. Seki. Bono una jam.
Bona sis.
Ama ni vilu pendi joke.
Atuko na mafilo.
Bono una jam.
Bona.
Bono una bonda na na joke. Super kwenye upendi joke. Yo. Na bonda sana meta jim. Bono una jam. Supo nataka nini. Nezetisha na sakram. Napenda vile unakaa. Ibu zunguka nene as. Toto umebarikiwa. Tasile mbono una jam. Leo na jibonga. So kota jam. Leo ta jam. Kota jam. Leo ta jam. Yo. Mina jibonga. So kota jam. Leo ta jam. Kota jam. Leo ta jam. Yo. Msupa na jibonga. Ukde kuzidi uneza songa. Ukde kubondo uneza bonda. Leo lazima nda bonga. Ukde kishash neza kuchoma. Ala kuneza nisho mbona. Bono una jam.
Bona.
Yo. Ama ni vilu pendi joke.
Vilu pendi joke.
Bono una jam.
Bona sasa.
Bono una bonda na na joke. Super kwendu pendi joke. Seki. Bono una jam.
Bona sasa.
Ama ni vilu pendi joke.
Bona mafilo.
tunapendana, tunawachana, tunamangana, tunarudiana, tunakorogana, korogana, korogana, korogana. Unanipenda vile nakupenda, ukiniwacha mazenda kuhata. Korogana, 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 korogana. Natuma text to WhatsApp umeni block. Call me back ukipata missed call. Kujam jam baby yacha izo. Kukatch feelings baby please stop. Cruising on the highway mizi my fog lights. Na mina miss ukini kumba all night. My middle finger between your thick thighs. Hand in my glass I need some ice. Sipping, sipping I feel so nice. Bazenga mami and my sugar and spice. Nini tafanya doni make things right. Nisha kubali nili blanda this time. Sipping, sipping, I feel so nice. Bazenga mami, my sugar and spice. Nini ndafanya ndo ni make things right. Nisha kubali nili blanda this time. Tunapendana, tunawachana, tunamangana, tunarudiana. Korogana, 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 korogana.
I know you know that we both seen us. Love is a game when we both win us. Push and pull the spark between us. We new to love, we both begin us. Blind love on the first sight. Hell yeah, it feels right.
DJ Vintage.
Falling, falling, falling.
Love is on fire. Satisfy my desire. Never been desire. Let me shake it tonight. This love is on fire. Satisfy my desire. Never been desire. Let me shake it tonight.
Sanse, alafu pale IG wa kule update we. Nikani sande maziwa
3K Entertainment.
Luku nilipiga ngware, utanipata na ingine tena after. Fighting niko freshi. Dhudha na majegi. Comrade unatiki, kanero utaishi aje luku na yo haitesi.
Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi.
Mwiko, plena siko, ma
Shiro naitwa Shiko na Kachipo. Abdala kaingia tipo.
Kaskazini kuna magwela. Kaskataska milipewa na tesa. Sicheka na bonga tujuzi kuna tesa. Vunjika shingo kituma imewesa. Abdala, dala bidi dala. Tuko cherehe mashida inshala. Weka magenge na rumba za wababa. Tuzirusha mikono jukoma inabamba.
Chuchu ama nangri panda. Ficha wakuhani simungeze ladha. Ka nimechoma, siyo nyama choma. Nimechoma na demia kondoke Roma. Kuna walevu banza ngoso. Wezi sema hawaja ingia ata class. Ata na lockdown goma yezi kosa bazi. Your favorite boy kids jai kosa cash. Abdala, dala adidala. Sezi taya, look ni akala. Ini boy banzi, hisi kwaya. Ukini waiki, nisezi kwaya.
Kaskazini kuna makwela. Kaskataska melipewa na tesa. Sicheka na ponga, jutusi puna tesa. Unjika shingo kukuma imewesa.
Ni kwa idozu jeza kwa mama bima. Alafu we unakafinya kama zima. Unaka a, unaka m, unaka imba. Ni my song, my sing, my singer. Shulza kahe, shere wa genge yende DJ. Zere kusere, tusi mame. Sisi mambuzi, sisi mame.
Mekuja na kina Tina. Kamkoba nika fine lakini kanaririma. Tumacho ting tadhani ni tuwa mchina. Ambia jirani leo tonight tutamsinya. Ah, nimeipima naona nikikunyima. Wekemba mali safi situ kuzimie stima. Miniko wima sija kuja na bima. Wambia sina kakitu lakini niko na jina. Kani nyege nyegeza. Tamu koleza. Brenda teleza. Wapi kwa meza. Denge pendeza. Kia tutembeza. Tufu ni ya kweza. Ngapi kachweza.
Ni kwa itosu cheza kwa mama bima. Alafu we una kafinya kama zima. Unaka a, unaka m, unaka imba. Ni my song, my sing, my singer. Shulza kahe, shere wa genge yende DJ. Zere kusere, tusi mame. Sisi mambuzi, sisi mame.
Hatikoroka kwa mate. Skima kuna ba lazima lozi wake. Si lazima, sin lazima ni kate. Ni rombo ses, jali kama weni wake. Aya tusakate, twende tukapate. Ndani apate si rahisi unipate. Halini tusijoni kanipata kwake. Njani sake, yenda lifanya demi yake anitake.
Ni kwa itosu, cheza kwa mama bima. Alafu we unakafinya kama zima. Unaka a, unaka m, unaka imba. Ni my song, my sing, my singer. Shulza kahe, shere wa genge yende DJ. Sere kusere, tusi mame. Sisi mambuzi, sisi mame.
Kanke, sisi maindi kilele. Keke huwa kilele. Sisi maindi kilele. Kilele. Kanke, sisi maindi kilele. Keke huwa kilele. Sisi maindi kilele.
Wanajifanya hatupigi hizi kelele. Tukona gaska kufungua pekele. Kidole cha kati a kumbe ni lele. Haya bas katika songa kilele. Kata kipele hapa kata kidere. Songa tu mdogo usifostingo ni tele. Misi simba umeshikwa na iyo gere. Hii ni kitumboga kwangu hii ni motere. Haya basi totere haya basi totenge. Omekona vibe gang tumeshona vitenge. Penye na waroga nipe mic hapa ni gangi. Kata kama mbimba basi ngoma ibambe.
Kamuvi teren teren. Ni weekendi sheren sheren. Ni mashukisha pekelen kelele. Na wajafikan kleo minkadere. Kanke sezi maindi kelele. Keke huwa kelele. Sezi maindi kelele. Kelele.
Listen.
Sezi maindi kelele.
Wana shida ya mwa.
Keke huwa kelele.
Listen.
Sezi maindi kelele.
Simu nimepoteza mara ngapi?
50.
Pesa nimepoteza mara ngapi?
27.
Hata sai niko na shida ya maini. Nikionja makali mtani okonda chini. Na wacha pombe till further notice. Eni na wacha pombe hadi budangu wa notice. Ukinipata na kata maji. Afande nishike na uniekele bangi. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe. Akipombe nitakumiss. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe. Akipombe nitakumiss. Weni bibi ya mtu na unalewa sana.
Ai, wacha pombe.
Mbona nakutafuta ujarudi tangu jana.
Hai, wacha pombe.
We ni mwanaume na ukilewa ni kelele.
Hai, wacha pombe.
Kunywa mzinga na watoto wakonza.
Hai, wacha pombe.
Najua pombe si supu, na pombe ni tamu kuliko supu. Lakini pombe ni kisirani, unasahau bibi yako na kumbuka watirani. Mi usema na wacha na siwati.
Ati sita wai tena kata maji.
Kesho unanipata nimelewa chakari. Nimedunda kwa mtaro matope kila mahali. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe. Aki pombe nitakumiss. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe.
Kidunia wana claim up sick that's wana jibunia hey dear. Beat iki drop in a beat hadi fear. Kauna die feature ma picha lipia. Just kidding bro. Nisha mada kunyesha nime kill flow. Nime kill ego wana wa ingo. Niko na rende kuna venye nitaka single. Chunga ho bro wengi wana kashimo. Kisha chimbo wana kutoka tukijelimo.
Taka chambungu nisha tename. Ngoma nikali shantename. Kuruma zogo we ni kuame. Lewa tuliza. Nina takia nani, takitakia kuteka kina nani. Takia kuchezesho na majirani. Takitakia ni takia ganji, taki sifani.
Sikopye kanga, weka sigino.
Sijazoea kuteteshwa, mamangu amenizoesha na kubembelezwa. Alafu mtu anataka kunikondesha. Ufala ndo sipendi kubebeshwa.
Haya
Kushman, midi wa magenge.
Like the boss.
Sipendi. 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 Acha mapenzi kae. Sipendi.
Ni lazima tuolewe.
Sipendi. 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 Acha mapenzi kae. Sipendi.
Ni lazima tuolewe.
Kaindo mapenzi acha ikae. Kati yangu na mtu wangu hakuna mapenzi. Ni for the sake tu tunapendana. Hata sijui ni nini tunapendeana. Misi jazoea kuteteshwa, mamangu amenizoesha na kubembelezwa. Alafu mtu anataka kunikondesha. Ufala ndo sipendi kubebeshwa. Nikikosa kushika simu ni kesi. Na nikoshua inja na nicheza kama Messi. You end up missing kila weekendi. Na ni blue ticks tu na kuniweka pendi. Sitaki tena mapenzi. Akona tabia misipendi. Hata mnipatie kiti sikae. Eri nisimame mapenzi ikae. Sipendi. Sipendi. Sipendi, acha mapenzi kae. Sipendi. Ni
lazima tuolewe.
Sipendi. Sipendi.
Nimefika na niko na kusudi. Nimekuja kukubama nikimaliza ndo nirudi. Nisikize kwa sababu huna budi. Zi mistari za leo nimezitoa tu burundi. Kwanza na cheki uko mudi. Pili napenda hiyo hudi. Atakawe ni mse wa nduthi. Amka usakate juzembe ni upuzi. Paka jasho linuke ushuzi. Ushuzi. Shuzi, shuzi. Squeezy na ringa mko chuzi. Chuzi, chuzi, chuzi. Moto paka unashindwa kuhando. Hando. Niko kwenye flow songa kando. Kando. Karibia ni nongo ne jambo. Mista kijua kama umetoka ngambo. Zitoke. Zitoke. Ey, zitoke. 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 Ey, zitoke. Zitoke.
Stop.
Nimepata rings ka udi, alibeba hudi zangu like kumi mbuni. Tabia zako ni duni,
duni hasla mystic shit.
Chora lishtuka kumbe muski za kibe, na rege itasonga niko laki kama dube. Ukwame unyonye unadai mini kupe.
Soko, tunarudi soko.
Hizo niko na nyagi Hennessy, Kingfisher, Johnny Walker Bangi za catch, Githurai 44 Mto, hato mechapa Wacha nikoge, nirudu kwa mtu wapa Na siku ringa, mipenda na wa mama Wacha minka kule pesa za chama
Soko, tunarudi soko
Chana na ex body kodi kari set Before ex already kulikuwa na next Musha wa two time upatana na wa resh High chance utapewa kama kuna kamyes Nuke mles Tawni why ganji sambono ni why stress Nasikio kiwa na ganji ni easy kuwa impress Ukichezwa ni revenge una snack ni na mess
Soko tunarudi soko
Patana na dame kwa klabu ako shy too Kufika kijani tabia zake shy too Ugali ketepa na mix hadi chai too Nadai atoke na chibu zake guy soon Anadai typhoon Anadai kiti na crown na kaiju Ametoka town na kiki zake ni kuu Ex wake ya kusikia akavunjika miguu
Ati abra kadabra umanzi ni Ala kazizi openaga Ana mizizi zisi kafiri Kini machizi doba nesti Abra kadabra umanzi ni Abra kadabra umanzini Ala kazizi openanga
kisha kubless. Msupa ni wako kwa kijani mina undress. Haisuru haiduru, sini wasafi sugar sukari nguru. Flow ni kuwa na ukiiba waiguru. Magobi nguru, doba kwa mbulu. Xana ni die die juu ya kutu. Ati hame vai vai nana mtu. Najua sina manzi lakini nina marina jen. Miniko ebo, chungu na vocheza na kei na bracadabra. Snap ni shampe ya pei na lakazi. Snap ni ta do it again.
Duru haiduru, chula kama aina ishuku. Navoeka beat, kanga ndiyo tupu. Mziki na isaf, doba nongeze
DJ ya supu. Vintage
Abracadabra, umanzi ni
3K Entertainment.
Penaga, ana mizizi, zisi kafiri, sini machizi. Doba ni, ati abracadabra, umanzi ni ala kazizi, yo penaga, ana mizizi, zisi kafiri, sini machizi. Doba ni,
thank you for tuning in to the show. Please remember to like, share, and subscribe to Now available on all platforms. Au revoir.